Nakumbuka that day tuliokutana, ilikuwa ngumu kujuana, nikakuelewa ila shida kuwezana. Ukanisumbua si usiku mchana, kipokea simu we unantukana, leo niko nawe na tunaendana. Ushanipanga kwa maneno, visa visa na mituno, penzi siwezi kulihendo, ukaleta na maringo. Finally si unaona mpila kati ukona mina, lockdown ika corona, yangu maradhi nishapona. My baby, baby, I wanna marry you. My baby, baby, I wanna touch you. Touch you. My baby, baby, I wanna marry you. My baby, baby, I wanna touch you. Touch you. Chumvi umekolea moyoni kwa mboga uju wetu, na kama nkichelewa we pressure waga juu, bali nawe etu metoka utulie, tusiachane makosa sijirudie. Mapenzi sando haya, acha niseme sio mbaya. Hey, nakuzimia unanizimia, nakuaminia unavumilia. Finally si unaona mpila kati ukona mina, lockdown ika corona, yangu maradhi nishapona. My baby, baby.